kale tabu ngabaula mwechi vile shirungi sibakazi bana sakabani nenga bundu nulira vamwe zabu onenyamu kame yakoranga buli nadira makulana gawata sana sotogulirire kubata tunda lekanga ziwe elimani sanyi kubanga sitomamu kama yamba Nabanjolani banfuba kuburungi Omanye chikuzo bongo ndia nungi Omwana kulide kumereta sana Obongo buko na maulu wa maji Gana ganyi kukake mubika Zenyabu ya ganyi mankule burungi Mbatumide nyowe twazirunda Biru tutechi wakile burungi Obajitala checho chivagamba Echirie magumbi chakira wazawa Rekambene kubigambu ya wachina Naba fungu wasa lidete muyomba Gwenevula ya kuma watu gambi Yerieri kwe wati wali walungi Umanyine kanina ya fumba Antunyo balabanti mubebulungi Nenamuse ya lero evade mwitiu Ngaya mutima kwa wasaruganda
Labanamuleme yebwa tawira, unagambira.
ya darant dula toropa njabe wango kumanya baba ningiri joli wawa nokumbi namugamba ntunga chirinti ndi gwenani mugambi ndi antyo wiwo bungi ngeranje kozerwa kubasingi chakaluba kumugamba bwentyo babu akere nye wananyunjo niyenyinyula konga bwatagenda seka imbira buchayipanga nanyunjo njikugamba namuyunze nenanyunja amaso natanaba nabyongera ye wanamukwaya ndibasudu bunyunyi alya nobukawa nempa abana nno yamuyunze lwajumpe mulanzo okutuuka kwekyo namulemusa mwasa mwanyuleka nawe omuntu eyaliwo ensimbi zo zewampa ate kiro kimu ebitali bingi mazima nawulemme tebuwa bwavu sandi kwetibye toli mulungi ate oba kuguma oti n'otoloopa nandi twazizza nga nkukuta naawe kubaga amazima ovaako ensimbi naye obubuto bwegaana muŋambye siga nsimbi oba oyagala lwatu nyabonna muleme tokomekuwo wakulanga makuleti wansanze wape andele mani nenywa nishi wali ugumpira ushibagambi ngurufa nyumero ushibagambi toku kurumira bintu bye wampa najja nimbisa sura urusande wadina chikolera mbuzi bubungi urusangule wenjogere gamba ndisema kulama niye bao tobanga ko tugenda na kubera ono banamule mukoze bulungi ennungu enkalirize kikyategenda kyenvu ddonnuma n'ogwengulu nkugambe ono nyiga ojja kuba mulimba ojja kuba tukoze bulungi nemba zinnumye ye nga nyombye nyombye butuufu namulemu nanze neewuunya kafeero ng'abiŋŋambye owekyaggwe kunkuze eno nsinkawo yateekali lugambo nannyonjo alutambuza okuva ku mmande bwe yamubuukako ng'okimugambye nti mpitewuwumbu naye yantya lwaki ompemulwa okutuuka ku ekyo nedda nedda lekeraawo kati baaba kakasenga akaluma enkoto sirimba sibangako baleera sikusaana nnyabo